Love a man, not draw murder upon this.
With a storyteller, yeah.
Yeah.
Who the Lord?
Hip life, hip hop.
Belly, belly. Napenda ukizungusha belly. Belly, belly. Hapa nyuma kuna happy. Belly, belly. Pole pole nijiseti. Belly, belly. Hapa nyuma kuna happy. Conspiracy tuko na ka thing. Room kuna tension, ume bring chali. Nitachisha ngori kiss on the cheek. Intro ni my broski wa overseas really. Brayo from Ohio na flow nayo. Angali jua na cheza within with him. Strike comeback set with him. Shopkeeper kuna wawili canteen. Working my shift I see umeni miss. Tonight si mind ku make enemies. Mortiology choreography. Ameshika mwa kirusha mashafi baby. So where were we? Na kuticha no move and it goes like this baby wine on me. Entice uki wine wajue kweli that's my
belly, belly.
Napenda ukizungusha belly,
belly,
belly. Hapa nyuma kuna happy,
belly,
belly. Pole pole nijiseti,
belly,
belly. Hapa nyuma kuna happy.
Baby shikamo, tuharibu jina. Vipi miyemo, umenifanya sina. Tabia za jogo, nimesha kupangia. Pale tutago. Itisha ninado, leo tupige kelele. Leo tucelebrate, right. With a storyteller, yeah, yeah. Ukipitisha, pitisha sensi. Moshi iwapige wajue. Ukinikata made wana envy. Ongeza basi iwauwe. Dati wa piga densi, mimi pekendo ni sugue. Dati wa piga densi, leo mboki ikundue.
Belly, belly.
Napenda ukizungusha belly.
Belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy.
Belly, belly.
Pole pole nijiseti.
Belly, belly.
Hapa nyuma kuna happy.